Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
I know you're gonna dig this.
Im-bam.
It's a best Skyler. I love that blue weasel.
Skyler Frevers.
Narikanga kuri fukuku ni kufelavu. Kona wenda wae nika cheku sapela. Nalikanga kuli ni kufelavu. Kona wenda wae nika cheku sapela. I'm in love with you. I'm in love with you. I'm in love with you. I'm in love with you.
Wakaleza kupandigila kuli ume waka. Wakumuna likanga kupazo vata. Anizivi kapanju vata kuli nizi chwani. Unilumele kona zani vata. I'm in love with you. I'm in love with you. Narikanga kuri fukuku ni kufelavu. Kona wenda wae nika cheku sapala. Nalikanga kuli ni kufelavu. Kona wenda wae nika cheku sapala. I'm in love with you. I'm in love with you. I'm in love with you. I'm in love with you.
Real Mwizo. Mami na anyani selinari kanga. Kukupanga lilato mane kuno kuba manga. Kutukono nikache kuwe na kusapala. Nzibi nchikilili leo kanumela. Kusa kukuma mami na nikushwezi. Kona sesti size nipitse ama nzwi. Ingewe na mami na nikulatile. Nilumele nipilu yaka nikabe nikufile. Kiwe na ashipile moya waka. Mulelo kikupuisa kusaka subaka. Bayo kubona nibashe mibaka. Kuwe na naitombola ze kenza manaka.
Nari kanga kulikuwa ni kufelavu. Kona wenda wae nika cheku sapala. Nalikanga kuli ni kufelavu. Kona wenda wae nika cheku sapala.
I'm in love with you. 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 Kiwena yeni vata. Nyeke bashonge shonge. Kiwena yeni vata. Nyeke bashonge shonge na. Nika tunda mena.
Konji nilu baby.
Narikanga kuli kukumu ni kufela. Kona wenda wae nika cheku sapala. Nalikanga kuli ni kufelavu. Kona wenda wae nika cheku sapala.
I'm in love with you. I'm in love with you. I'm in love with you. I'm in love with you.
Skyler Frevers.
Nalikanga kuri kukuku ni kufelavu. Kona wenda wae nika cheku sapala.
Iyo Frevers tia siya.
Nalikanga kuli ni kufelavu. Kona wenda wae nika cheku sapala.
Iyo DJ Cash.
I'm in love with you.
Iyo KPV Kaleti Bizo.
I'm in love with you.
Iyo Boom Skelly.
I'm
G Clef. Show Records Production.
I'm in love with you.
Skyler on it.
Skyler on the beat.
Make them down.
It's another Show Records Production.